wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug oo kaashanaysa hay-adaha UN OCHA, IMC iyo SHF ayaa xariga ka jartay ceelbiyooda laga hirgeliyey markii ugu horreysay deegaanka Buulaay ee gobolka Mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagnaayeen biyo la'aan baahsan taa oo ay ka cabanayeen dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa deegaankaasi. Ra-iisul wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug Axmed Xasan Faarax ayaa ugu horreyn sharaxay marxaladda uu soo maray diyaarinta ceelbiyoodkan.
Ka wasaarad ahaan waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinaynaa OCHA iyo IMC iyo SHF team oo gaalin libaax leh ka qaatay projectigan inuu hirgalo lagana hirgeliyo magaalada Buulaley oo masaafo ahaan biyuhu u jireen 40 kilometer. Dadkeeduna ay ahaayeen dad aad iyo aad u tabaalaysan. Ka wasaaradahan waxaan leenahay waqti ku habboon iyo xilli munaasabkeedii iyadoo la joogo baa laga hirgeliyey ceelbiyoodkan dhaqaalaha badanay uu ku.
Qaar ka mid ah saraakiisha hay-adaha kaalinta ka qaatay hirgelinta ceelbiyoodkan deegaanka laga hirgeliyey ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan ceelbiyoodkan.
So I have a request to the community here in Buulaley that this is not IMC project, this is not even the ministry's project. This is your project, so we are giving it to you as a community.
Marka halka codsi aan wato waxay taamantay mashruuca meeshaan ka fulinay, mashruuca IMC na maahan, mashruuca wasaaradda maahan, waa mashruuc bulshada reer Buulaley ay leeyihiin. Waxaan rabnaa maadaama anaga shaqada aan dhamaynay ku wareejinayno inaad ilaashataan.
Yes, and to see such, you know, these are durable solutions we are striving for, and we hope many more efforts like this or initiatives will actually be implemented despite the funding shortages we are facing at the moment. However, without saying much, I want to say to the community in Buulaley, this is like your baby.
مشروعنا أركيسان haba ka yimaado hibeteriyan iyo amarka ka yimaado, laakiin waa mashruuc ka shaqeynaya xalka waara, in biyaha xal waara loog laga gaaro. Marka waxaan rabaa arintaas inaan uga faa'iideysto bulshada reer Buulaley inaan u sheego ceelkan wuxuu u dhigmaa cunuga yar oo ahaysa dhasho kaleeto.
Maxamed Cabdullaahi Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka galmudug oo soo afmeeray khudbadihii madasha laga soo jeediyey, ayaa kula dardaarmay dadka deegaanka Buulaay ee galmudug inay ilaaliyaan badqabka ceelbiyoodkan kana faa'iideystaan kheyraadkiisa.
Soomaalidu waxay yiraahdaan Soomaalidu wax kuma maahan harub ninkii soo lisa la ogyahay nin walba hasido. Dadku markii guul la gaaro dadka dhan way wada rabaan, guusha way wada leeyihiin, laakiin marka la guuldaraysto, marka la guuldaraysto dadka dhan shaqo badeliya ceelkan hadda duu feelgaroobi lahaa oo la weyn lahaa intaan isku imaaneen. Qof sheegan lahaa mas-uuliyad iyo qof sheegan lahaa inaan wax ka qabtayna ma jiro. qof walba uu carari lahaa, wuxuu dhihi lahaa yaa adiga lagugu yaa adiga maartay yaa dusha lagaa saaray ma joogin buu dhihi lahaa. Marka ceelkan inuu meeshaan yimaado kaalinta ugu weyn oo dowladda iyo NGO-yada si kuxa looga shaqeeyey, isku xirnaana coordination looga shaqeeyey, hadday isku xirnaanka jirjirteen lagama shaqeeyeen.
Xaalado kala duwan ayaa ka jiray deegaanka Buulaay ee galmudug, balse haatan waxa ay heleen ceelbiyood ay ku diirsadaan.